exclusive from MalawiChoose.com.
Don't Fox Production.
Usiku o oyelawo mandada mulela yo akaka.
Tikadali wochimwa Kristo anatsa kudzati fera sana ngodza anadzichevesa mkubadwa ngati ife Mbeterehemu mkhola la ng'ombe mukationa nyengo iri kudumphadumpha kuwaza mpunga kuwaza nyama kuphwanya fupa kumwera fanta kutsitsa thobwa kuvina wawa ndikusangalalira ndikukumbukira kubadwa kwa mpulumutsi
ndi ami Kambuye wanga Yesu yo mana yo wa mulungu yo andi konda inetu na Kona mudzimu ndiyamika mbuye wanga Yesu yo
ndeiwe Betelehemu ndimve siwe wang'ono ayi pakuti chipulumutso chachoka mwaiwe Chifuwa chaijo tirengeza munyengoi, ntendere pali ponse, poti ndiyo mfumu ya ntendere, chikondi chisomo chikhululukiro, poti ndiyo mfumu ya izizi, odwala achire, za chifundo ntchito tigwire, tiyambenso mwatsopano, Christmas yopambana nonse, ndi chaka chatsopano cha thanzi, tisayiwale chipulumutso munyengoi.
From MalawiChoose.com, another one.